kuhisi unakokwenda Manda kapuku se upendwe bila hela Yapo wake viboka wengi Wanatuka na masela Wengine washa jiti ya vitanzi kwa kukataliwa Wengine washa choma na mavisu kwa wivu wa mapenda Sometimes love is funny Sometimes love is crazy Anaelewa vizuri anisaidie What is love? What is love? What is love? Ah. Ona watu walivyo furugwa, oh yeah, yeah. Ona watu walivyo furugwa, oh yeah, yeah. Wabaya sana Kulubune beautiful girls Sione tabasamba Brother ukapagao na vimwana Wanasema mjini mipango Tasahau family Kujifanya sukari ya warembo Sometimes love is funny Sometimes love is crazy Baba na nyumba ndogo Mama na inavidumu Mapreza mefika wapi Tena na mana gani Ona watu walivyo furugwa, oh yeah, yeah. Ona watu walivyo furugwa, oh yeah, 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 yeah.
Salute sana, salute sana.